sambu eno teraga kali ate ekulu byaganya na iwe bale wanzizize kabalala neto taganya tochiloza ti sisima byombadde mbani bemu bwe magamba nti tompadde ovuka gwenina tobunsasuza mubana bumewambalira omukwano gwonna geno ngulaba ngulaba nfuna
Bye.